Kinamuuma, shetani kinamuuma. Kinamuuma, shetani kinamuuma.
Amengoja zamani, aninase na kamba. Ameaipika, ningali chini ya mwamba. Tena na shanga, alitumia wanadamu. Mini na Mungu, amewatoa manundu. Wale wachawi mabonde, radi zilizotumwa. Yesu alinibeba mbawani mwake. Kwanza ngoja nicheke. Ha 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 ha. Nicheke tena. Ha 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 ha. Kwanza ngoja nicheke. Ha 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 ha. Nicheke tena. Ha ha ha.
Kinamuuma, kinamuuma.
Ameshindikana, wanaoana, amekasirika.
Kinamuuma,
aliochonganisha, wamepatana.
Kinamuuma,
wale aliopanga wafe, anawaona tena. Kazimia, wampepe,
wampepe, pepe.
Tena wampe na pole,
pepe, pepe.
Aye, ameshinda tena Yesu. Kwa mbali alinisukuma sana nianguke, imekata. Akatuma majeshi, yakakuta majeshi. Kimeuma, akachapwa, anashanga. Huyu ni Mungu gani?
Aye.
Ana uweza gani?
Aye.
Anarejesha yani amani na mshanga. Kwanza ngoja nicheke.
Ha 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 ha.
Nicheke tena.
Ha 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 ha.
Ati kwanza ngoja nicheke.
Ha 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 ha.
Nicheke tena.
Ha ha ha. Kinamuuma, kinamuuma. Kinamuuma, shetani kinamuuma.
Kinamuuma,
kinamuuma, shetani
kinamuuma. Kinamuuma, toboa, toboa, toboa. Watu wametoboa, Mungu kawatetea. Wametoboa, toboa, toboa.
It's all on Asante.